Yeah, what up? This is Tracy Morgan, and I'm chilling with Mr. Royalty himself, King Kaka. Holla at me, baby. You can't fuck with Royalty, you know what I'm saying? Like the great said, he said, show shall it be said, show shall it be done.
King Kaka.
Check.
Wanna check and you pay attention, huh? Sina your budget, na ku kill their careers, yes, niko na you casket. Bado, don't get ko track na ntalipo.
Sini me.
Na my fans wanna ni follow, I say.
Sini dini.
Vile na go hard ko track, basi expect joti. Mix ya kila kitu, basi expect pointy. Just know, marapa mali wako, hawa saucy. Atele before na saucy, nasikia ni saucy. Mi mnana, mi ni mzi, mnazi basi kuna. Account iko na appetite, fako ya Yokozuna. Average rappers on board, sipandi kama iguna. Hautapigwa mchuma, we unafaa kuchunwa. Cause you, you jumpy kama logo ya Puma. Na wasi kukompia you to me, au nilete ya business. Weba do do to do kama Jehovah Witness. Wame kubook this weekend, mimi kwa book ya Guinness.
We kings in this shit, King Kaka. Holla at me, boy, your brother. You know what it is, all around the world. Royalty, don't get it twisted, and please don't get it discombobulated. Nairobi, stand up. Brooklyn, stand up. It's me and you, King Kaka. We doing it world to world, all global. You know what it is, the blood.
No need to wait. Miushindanga mapema. Mafala tu bado ndio utegea mapena. Nasifichi mali niko kamu ni Tracy Morgan. Nani mingine kwani yako kwa track na Tracy Morgan. And it's not a joke, watajua aje bro. Wow, bado loko lutani pate bro. Mimo ni mukaka vile na wakilisha kwa darasa. Wow, ni one hit wonder, warudi darasa. Mambia ongeze sticks ataka budget iko down. Sina chopsticks utadhani Chinatown. Anaiku backstab ako nyuma, usigesu. Don't be surprised. Siata walichukia Hesu za kukwato ya chapo. Ata kanywele likuwa ndengu. Mika nyari na rhymes bana. Oya panda mbegu na katia dona. Matime natumia mganga wa Singida. Na ingiza ma brown kwa box vako ya Sidika.
Okay, let me tell you something, kid. King Kaka, the male ruler of an independent state. Especially one who inherits. And the most important piece on the chessboard, they say is the queen. But it ain't, it's the king. That's the most important piece. Because when the king is gone, game over. And then he chew, cause the King Kaka is back.
Siko level zao, niko level tofauti. Yula lijaribu, siyako ocha ni mauti. Bado wewenda isili kubai Gucci. Ati Gucci gang, Gucci. Zero alcohol, na ata sijui kuwasha kuchi. Me and you outside, sawa. Let's do this, na life haikuwa sawa. Lemon umake lemonade. Nilikuwa college dropout, kakanya West. Life ili nipa pressure, saina nipa pesa. Mindo Mayweather, Buddha, Missio, McGregor. Vile kwa job na watenga na kwa bank na matenga. Bazangu ni twins, Buddha, awezi choose. Been sleeping on me, wake up, no snooze. Ulimi imeshona bana, Jim Kando. Unanifollow na usemi, unanipe. And the Kim Pango. Sit down, relax. Soon the king from East London.
King Kaka, Tracy Morgan. You heard? King Kaka, you heard? World life. I can't wait to hear that single with you and Rakim and Nas, baby. Cause that's the league you in. My man, my main man. Holla at your boy. Africa, baby. The home of Mufasa. The Lion King. That's you. Understand? And your seat is gonna be Simba. Ruling the proud land. King Kaka.